nyota yangu we, nyota yangu we, nyota yangu haitafunikwa, nitaponyoka niachiliwe kwa jina la Yesu, kwa madhabahu yaliyonifunga.
Kwa madhabahu yaliyonifunga.